Omulamuzi wa kooti ento e Masaka Abdalla Kaiza ayongezaayo okuwulira omusango oguvunaanibwa munnamawulire Frank Bwekumbule ne ba TikToker okutuusa ng'ennaku z'omwezi 11. Bano bavunaanibwa omusango ogw'okweyita kye batali ne basaasaanya obutambi obusiga obukyayi ku mbaka omukyala ow'ekibuga Masaka omulonde Namere Justin. Frank Bwekumbule avunaanibwa n'abavubuka babiri okuli Kaggwa Frank ne Joseph Kikaawa nga bombi balina emikutu egya TikTok gye baddukanya nga kwe bayisa obubaka buno. Omulamuzi Kaiza Abdalla oko sindika bano kwa limanda kidiridde oludda olwabi obutalyabikako mu kkooti. Munnamateeka wa bawabirwa Pius Kabiswa Kiryowa agambye nti singa oludda olwabi lulemererwa okujja n'obujulizi obuluma abawabirwa mu lutuula lwa kkooti lunaddako, bagenda kusaba omulamuzi omusango guno agugobe.
Bali bakyayina nabo omukisa okusaba bbeyi, so bajja kukozesa eddembe lyabwe eri okuddamu okusaba bbeyi, naye leero tebagisabye ne tebakyeteeseteese kati mukomawo basobola okubeera nga basobola okusaba bbeyi omulundi oguddako. Ku mmande tusuubira kubeera nga tulabaho na Lebo Namere mu kkooti ajje awe obujulizi bwe, alete n'obujulizi obukakasa nti abantu bano abalinako ensonga ezo zagamba nti ze baakola. So olukulu olwo olunaku lwa 11 lwe tumusuubira ajje era tubeeko ebikajoijoyo ebibuuzo gwe tumusoya.